Maître Mustapha Sisi nali chakeda nyama ya munye shinwa kala filuma ayo kuna fundilao wika tabo mako Centre International Conference de Bamakola mwye jabi kumfro ye ka uda utloka. Maître Mustapha Sisi.
La Commission nationale de centralisation reçoit les procès-verbaux.
Ayez Kulumi Sigi, Kalachu Kofi, Alebe Djavi Soro, Kabo, Mali Kono, Ani Mali Koka, Oulu Koni, Webla, Envelope Kono, Munda Tounendo, Wa Ujabi Munbena, Ambe Oulunda, Ka Usanga, Munu Fonape Fo Ani, Oulu Strafe, Ani Munbe Bla, Akapolo Strafe, Ambe Dumna Kobi, Ani Baramke, Ani Djabi Munu Koni Sira Ama, Ambe Sega Fo, Kafoko mungoni ye kalataso ba mungwa aninani anka bara koni sera o bela jelema kasoro kalataso bela jelema likono oye kalataso ba mungwa aninani ani keme nani ani ta ani wora tani ani kuna fundila ukani nyonge che mwe jatemine kulumi nale kalafu jatemine nanko alema commission d'observation des élections au Mali nwe murel Mali ale kwanto ira kafu ko keme keme sarla mwe mamwa anishigi ko odeye kalafli Mustaf Sisi uluka jatemine mwira bidoyina abe unyafo anyi
c'est ça de la centralisation des résultats de l'intérieur et de
anka ni kulin koni ay jatemine mke kalam sinda mali kono ani mali koka keme keme sarla ni atakaje ma bisaba an sheki ude kalafli ani jabi mflani ye uye dimashi koni muye kalafli mkera uyo udroni wa dobe seka fara aka sabla para bistina amatla wa muye surasu ka kalafli mukera jumi kalafli ta ani kili o ma fara aka fura be farla aka abe seka ke abe teme bisaba an sheki kwa bara koni wa iraka fo ajena chuko chuko akoni ajabi uba dika ben jumado majuen kalo tule mwa anisaba inafo abe kalafli u sharia sun okono chukumna Muhammad Danyuku viwa bamara tohola kabob mwako.